ngicabangile yini abantu abakho nomsindo wakho ubacabangile yini abahlobo bakho ubacabangile yini abantu abakho
Oh,